ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'inkuru ndende, inkuru z'abana bashaka ababyeyi babo, ababazi bababuze babareba n'abatara bamenye, abatandukanijwe n'amage bageze mu mahina, ababyirutse babona base ntibabone ba nyina, abatandukanijwe n'ababyeyi bagashyirwa mu bigo by'impfubyi bibarera ku manywa kugira ngo batirirwa muri gereza hatagira imbugirira abana aho ababyeyi babo bari bafungiye. Murumva n'inkuru y'umwana wasigaye ari umwe rukumbi ushaka umuryango, mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wincike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 28 umwana w'umukobwa yashyizwe mu kigo cy'impfubyi cyari Kigali muri Gasabo, yahavuye ajyanwa mu kindi kigo cyari ku Nyundo, nyuma aza guhabwa umubyeyi umurera. Uwo mwana yitwa Chantal Uwamahoro. Icyo yibuka ni uko nyina yafunzwe, atuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, mudugudu wa Gatebe ya mbere.
Ndakindanye mu kiganiro, ndashaka kubona famiye yanjye, mama na papa.
Urashaka papa wawe na mama wawe, byagenze gute kugira ngo ube utabafite bombi?
Nge ku makuru mfite, mama yarambyaye aranda, antaye agaruka aje kundeba muri Ferina baramufunga. Nyuma yaho Ferina banshizemo yaje gufungwa bayinkuramo, banjyana Musha. I Musha naho ndahaba Ferina irafungwa, bamanura ku yindi bahano yabaga ku Nyundo, nayo yararangiye barayifunze. Bamaze kuyifunga nabuze aho nerekeza, njya kubana na wa mama wandeze muri Ferina y'Imusha. Akaba mama yarafunzwe azize yuko yataye umwana, uwo mwana ni we ngewe. Bakaba bambwira ko kugira ngo ntiyage nagendera ku izina rya Nyirangirente, uwa Mahoro Chantal Nyirangirente. Bambwira ko antaye ansiganye agapapuro mu ntoki k'ayo mazina, aho hantu yansize ni ku babikira, nayo ngo ntoyo yari Ferina. Iyo ntabwo nayitinzemo, nayo ibaye n'umunsi umwe bahita bayinkuramo.
Urebye ku mpapuro ushobora kureba ukamenya igihe bagushyiriye muri iyo Ferina.
Impapuro mfite ziratandukanye n'ebyiri, imwe iriho 94 iriho 98. Ntabwo nzi ukuri muri ibyo byombi.
Urwa 94 ruvuga iki? Handitseho iki?
Handitse yuko nakuye muri Ferina igafungwa neza, ni na Loke akaba ariyo mfashe inkura muri iyo Ferina ikaza muri Ferina ku Nyundo.
Nta mazina ya mama wawe wigeze umenya?
Ntabwo ndayamenya n'uwo mu mama ndi nacyari kuyamubaza, ariko mvuga ngo hari umudirekiteri byasaba kubaza.
Uwo mu mama wakureze yitwa nde?
Andukiye Cerezaria.
Atuye hehe?
Rurindo.
Abamufunze baramuzi, badufasha. Tongere gusubira inyuma gato kugira ngo tumenye abamufunze abari bo naho bamufatiye, kugira ngo bazadufashe kumenya uwo ari we. Yaje kugusura muri Ferina, utibuka izina ryari ryo?
Yego.
Hanyuma iyo Ferina bayifunze bakujyana muri Ferina y'Imusha?
Yego.
Bayifunze bakujyana muri Ferina yo ku Nyundo?
Yego.
Iyo bafunze mbere utazi, uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akuvungurira ngo akubwira uko ushobora kuba yitwa?
Nawe ari kumbwira ko ntabyazi, we ari kumbwira ngo ntabyazi, ariko ngo byasaba ngo tubaze direkiteri w'icyo kigo cya mbere. Nabaye
icyo kigo cya mbere wabayemo kitwa ngo iki? Nanjye kwari cyo nshaka ko arimo nkuba, kwari cyo nkubaza
nicyo nanjye nshaka nawe kumubaza.
Niba hari umuntu wakundanye n'umuntu akaza kumva yuko yafunzwe kubera ko yataye umwana, uwo mwana aracyariho, ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga, yitwa Chantal Uwamahoro.
Nyirangirente
naryo ndaryongeraho, niryo ryari ryanditse ku gapapuro yagusiganye, ariko ntabwo wambwiye ahantu yagusize, bagutoye he? Turahera kuri ayo makuru dushakishe tuzavugana n'abandi barimo na Mukandutiye Cesaria nabo bazadufasha kugira ngo tubone amakuru ahagije tuzareba nuko twagera muri iryo shyirahamwe rya Hope and Home kugira ngo nabo badufashe kubona amakuru yo kugira ngo tumenye neza uko wavuye aha ujya aha nuwahagushyize nuwakubyaye tuzamugeraho. Nagira ngo Chantal w'amahoro rero ngushimire kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga ukampa amakuru meza ashimishije na hero kugira ngo ngufashe muri iyi nzira ndende yo kugushakira umubyeyi ababyeyi ndetse n'umuvandimwe Muteshi ushobora kuba ari mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda cyane cyane ashobora kuba ari Burayi ari muri Amerika cyangwa se muri Australia aho yaba ari hose cyangwa muri Canada aho yaba ari hose wamenya amakuru y'abo bana bari muri fena y'ukunyundo muri 1998 ya dufasha no mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. Chantal w'amahoro ndagushimye rero ko waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga, ndagusaba gutegereza wizeye uzajye umpamagara nanjye zajya nkugezaho amakuru uko ubushakashatsi bugenda bukorwa. Ngaho gira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga. Tumaze kumva amakuru Chantal w'amahoro yaduhaye, twashatse umubyeyi wa Mureze ari mu kigo cy'imfubyi I Kigali nyuma kaza kumuhabwa kugira ngo amurere nk'umwana we mu mategeko, yitwa Cesaria Mukandutiye, atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Ntarabana akagari ka Mahazi umudugudu wa Kayenzi. Oui, allo, ni Madame Mukandutiye tuvugana? Jewe ndi Venuste Nshimiyimana, ndi hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngo nari mbahamagaye kubera ko navuganye n'umwana mwareze, umwana witwa Chantal w'amahoro. Muramuzi?
Ndamuzi, twaramureze ndamufite.
Yambwiye yuko rwose uri umubyeyi mwiza, wamuhaye urukundo kandi wamuhaye n'amakuru meza, umubwira uwo uri we, umubwira nawe uwo ari we. Akaba yaje mu kiganiro Agasoro Kaburaga ambwira ati umubyeyi wandeze Mukandutiye yambwiye yuko yankunze ariko atari mama wanjye. Ati nabonaga ari mama wanjye atari ko ambwira yuko atari we wambyaye, uko mfite undi mubyeyi. Ubwo rero narinje kugira ngo nshobore kuzuza amakuru kugira ngo nshobore kumufasha kumubonera umubyeyi. Mufite akanya gato ngo tuvugane? Murakoze cyane rwose, uri umubyeyi mwiza.
Murakoze Venuse. Murakoze cyane. Twavuganye ejo, ndabivuga ngo nzashakisha nomero zanyu.
Yego.
Noneho nzababwira amakuru nzi. Namwe muzashakisha.
Yego, ayo makuru rero niyo anzanye. Niki uzi?
Ayo makuru rero nakoze muri Serena muri 1995.
Yego.
Mu kwezi kwa 10 nibwo nije muri Serena, yakoreraga mu Rugunga muri kuri ahantu hari kuri Francaise. Mageze namusanze, musanga ari umwana muto ushobora kuba afite nk'umwaka n'igice. Noneho amakuru namenye ko bajyaga bazana abana bavanye muri gereza bakabazana bakirwaho kimera abandi bana muri Serena, umugore wabo bakabasubizayo igihe bamenyeye bakabarekera aho ngaho. Noneho baza kumurekera, bavuga ngo mama we ngo yapfuye. Ko yapfuye bamurekera aho ngaho muri Serena. Ariko ngo nta yandi makuru yandi. Nyuma twaje kuzabonana nyine biba ko bagenda bajya mu kindi kigo ku Gisenyi, biba ko ngewe njye kubareba, nakundaga abana cyane, ndabareba ndamwibwira ko nakoraga mu kigo yakoragamo, biba ko n'igihe bagiye kubasanga muri famiye dakeye avuga ati ndashaka mama wandeze witwa Cesaria baranshakisha, nuko biba ko mubere umubyeyi ngo naramwandikishijeho n'umwana wanjye. Nubwo bitabana kenshi hari igihe aba yagiye ariko ni umwana wanjye byemewe n'amategeko, nagiranye mfite amasezerano na leta ko ari umwana wanjye. Ariko akajya ambwira ati naruse mama mbyara. Naruse mama buri gihe rero yambwira ati naruse mama. Ante nero, izo ndoto zawe zizalimamo ntazaba yarapfuye.
Mhm.
Yereka nzashaka numero zo kuri bya Amerika babwire amakuru ko bimeze none tuzashakisha kuko hari abana benshi bajya baboneka babona ababyeyi gutyo.
Mhm.
Noneho hari umumama mubwiraga ngo wakoraga muri Tegeka.
Yego.
Namubwira ngo nzabaza nzahamagara murumuna we ambe numero ze mbaze amadosiye yari muri ekore francese aho ngaho mu rugunga twabagaho yaba aherereye bazajya ari gushakisha abantu bari muri gereza bapfuye gutyo ni amazina y'umwana bavuga bati umwana yitwa kanaka nyina yitwa kanaka.
Iyo gereza ni iyihe? Ni gereza nkuru ya Kigali ya
gereza nkuru ya Kigali bizinesi 30 niho yarafungiye.
Amazina ye ntabwo mugeze muyamenye?
Amazina ye ntabwo yamenye ko natanze ngewe umwana arimo mama we yarapfuye. Bavuga ko yapfuye, bavuga ko mama we yapfuye. Amadosiye yaraho ngaho muri icyo kigo kisimaze kubaze kugifunga. Kumenya ngo ayo madosiye bayajyanye hehe?
Yego.
Ku buryo umuntu yamenyaga yavuga ati ari umwana witwa Gashanta ari uw'amahoro, wenda yarafite mama we witwaga gutya na gutya yarafungiye kugeza ubu yarapfuye.
Birahari kubera yuko abana bavanwaga muri gereza bakaza gukina bavugaga izina ry'umwana bakaruvuga na nyina. Ayo madosiye se wa mugani wawe yagiye he afitwe nande? Yagiye muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage? Ayo madosiye yagiye
he? Ntabwo mbizi ko ikigo baragifunze abana babimurira Rwamagana niho bamaze igihe kuva muri 1997 kugeza muri 2000 babimbavana aho ngaho bajyana igisenyi.
Umuntu agenekereje yakwibwira ko amadosiye nk'ayo ibigo nk'ibyo byacungwaga na ministeri y'imibereho myiza y'abaturage?
Umuntu yagenekereje njye gukora ko uwo muntu nari kubaza amakuru murumuna we akamanomero ze nkamubaza yakoraga muri Tegeka kandi baza gufunga ikigo nawe yari mu baje kugifunga.
Uwo nguwo rwose yaduha amakuru afatika?
Yaduha amakuru.
Kandi nimero ze urazifite? Uzamuhamagara cyangwa wazimpa nkamuhamagara?
Ntabwo uzageza ejo ntahamagaye, ntabwo ndabajije nimero ze ngo mubaze. Noneho nzamenya amakuru, nimara kumenya amakuru nzabwira Chantal amenye nimero zanyu ndabahamagare nanjye mbabwire.
Waba ari wowe uyu mwana w'umukobwa Chantal yambwiye wagiye kubasura? Wigeze ujya kubasura uri mu modoka itukura? Wigeze ujya kubasura ku Nyondo uri mu modoka itukura?
Oya, nagiye tagisi
bisanzwe. Wateze tagisi zingizi zigendamo abantu benshi cyangwa wagiye muri tagisi igendamo abantu bake?
Muri tagisi yabamo abantu benshi, ariko nagiye kumusura. Hari undi muntu nagiye gusura ku Gisenyi w'inshuti yanjye, ndarayo buracyo mu gitondo njya muri Rusherena ku Nyundo.
Ujye muri Rusherena ku Nyundo, uwo muntu mwari w'inshuti yawe wagiye gusura yarakujyanye?
Oya.
Warijyanye?
Yarijyanye.
Wigeze umenya se ko Chantal afite musaza we cyangwa murumuna we muri Rusherena?
Oya.
Hari uwo yita musaza we witwa Emmanuel Kayiranga Kanama, uramuzi?
Emmanuel? Oya.
Hari umwana w'umuhungu yambwiye ambwira ko yitwa Emmanuel Kayiranga, ufite n'indi zina rya Kanama, ambwira ko bari kumwe muri Rusherena, kandi ko hari umuntu w'umubyeyi waje kubasura akababwira ko bave indimwe.
Oya.
Ko Chantal ambwira yuko nyina yafunguwe, ukambwira ko yaguye muri gereza. Birumvikana amakuru Chantal ampa n'amakuru y'umwana, wowe niwe mukuru. Hari amakuru wigeze wumva ko ashobora kuba ataraguye muri gereza ko ahubwo yafunguwe?
Oya, ngiye amakuru numvise nsangeze mu Rusherena bambwiye ko mama Chantal yapfuye.
Ntabwo wigeze umenya amazina ye?
Oya, ntabwo nayamenye.
Ntabwo wigeze umenya aho yakomokaga?
Oya. Ko buri muntu yabaga afite abana ashinzwe kurera, umumama wari ushinzwe kumurera bwite amureraga bwite nawe amakuru ntanga nawe niyo atanga. Nawe niyo avuga ko bavuze ko Chantal mama we yaguye muri gereza.
Nta bandi bana yari afite?
nta yandi makuru nta uzingo fite mu musaza we nta uzingo fite mu mukuru we
uko biri kose hano ni igihe cyo guhoza umwana w'umunyarwanda Chantad wa mahoro ufite uburenganzira busesuye bwo kumenya inkomoko ye nkaba ngushimira wowe kimwe n'abandi babyeyi batandukanye bamureze bakamukuza ariko cyane cyane wowe wamuhawe mu mategeko ya Leta y'u Rwanda kugira ngo ushobore kumurera kandi urakujije ariko mbone n'umwanya wo gusaba Leta y'u Rwanda Ministeri y'imibereho myiza y'abaturage n'abafite gereza mu nshingano kudufasha kumenya izina ry'umwana w'umukobwa cyangwa se yaramaze kuba umugore yari yarabyaye yarabyaye umwana yarafungiye muri gereza Dizno Saint-Trant duhere kuva muri 1995 ntabwo tuzi niba yarapfuye 1995 cyangwa 1997 ariko aho ngaho tuzasaba yuko twazamenya twazagera kuri liste y'abagore bapfuye icyo gihe kugira ngo turebemo wari ufite umwana witwa Amahoro Chantal Nyirangirente yego
Nyirangirente na abakozi bo muri ofisi n'abari mu isi
ntabwo ari aka papuro nyina yasize amubyara ukubera iki Chantal yibwira yuko ari izina ngo ryari rinanditse kuri ku gapapuro nyina yasize aho yamusize Chantal afite ubundi buryo avuga amakuru ye busa naho butandukanye n'ubwumbwira ariko nkuko nabivuze ndafata ubwumbwira kubera ko ni wowe mukuru umwana harijya batibuka
nawe ibyo mvuga nibyo namubwiye
none se hari aho ambwira yuko nyina yafunzwe kubera ko yataye umwana
ntabwo mbizi
ni impamvu nanjye nabigize nk'ikibazo namubajije ni uko niba umuntu yataye umwana nyuma akaza kumusura ntabwo wamufunga we rero aziko nyina yaje kumusura noneho bakaboneraho bakamufata bati wari warataye umwana ntabwo byaba ari ibyo nanjye namubwiye ko bitaba ari byo kubera yuko ntabwo nta butegetsi bubaho
bazanaga abana bose muri rusange muri serena bakazakirwa kimwe n'abandi bantu ngo bakure mu bwigunge no kuvuga muri gereza none bigiye kiza kugera bamwe bakaguma aho ngaho nyine bakomeza bagafungwa noneho we rero bamurekera bavuga ngo mama we yarapfuye aguma aho ngaho ntibamusubizanye
urumva ko nta bundi buryo leta yari kubigenza uretse kumurekera aho ngaho kugira ngo ashobore gukura no kugira ngo agire amahirwe yabonye yo kugira kubera ko leta ntabwo ifunga abana niyo mpamvu yari yarafashe icyemezo cyo kubavana muri gereza kugira ngo bagire ahantu bakinira bakure bameze nk'abandi bana kubera ko ntabwo byemewe ko abana bakurira muri gereza nk'umwana ntabwo afungwa
murakoze cyane ndakurikirana amakuru yawe ndabazanzabaza amakuru y'uwo Beatrice wakoraga muri tegeka mubaze niba yaba azi neza ahantu amadosiye yavuye muri Ruferenda aho yaba yaragiye
hari ikigo cyitwa Hope and Home ngo gikorera hariya ku Gisenyi ni ikigo abana banyuragamo bavuye muri za Ruferenda ntabwo nasobanukiwe neza imikorere yacyo icyo kigo waba ukizi ariko akinyuramo wa rutaramu ufata nko kugira ngo umurere wa rutaramu habwe
akinyuraho ashobora kuba ahubwo abantu bakoragamo aribo bamunzaniye aribo bamwohereje araza kuko yarizanye nta wamuzanye yari afite bamuhaye umubyeyi aramwanga umwana aramwanga ati ntabwo mushaka ati ngende shaka sezari yari ndwandeze niwe shaka ubwo rero arangije abo umuryango umushinga niba bampamagaye barambwira bati Chantal umubyeyi wamufashe yaje kumutwara aranga ngo niwe ashaka uri tayari kumufata nindi tayari ntabwo narwaye umugambi w'imana barangije bamwitikira bati genda usire sezariya tuzagaruka kwa gatanu niwe tuzi tumukuzane tumugushyire kumugaragaro
Nagira ngo nkubaze kumva umwana avuga ati ni wowe nshaka ni wowe wandeza kanga umubyeyi umwe agahita mundi agafata imodoka akaza akagusanga yakumbwira na gurukwiro n'urukundo rwinshi cyane ambwira ati ni wowe umubyeyi wanjye mbwira warabuze ngo ntabwo ari kwanga umugambi w'Imana bagubwiye bati umwana aragushaka wahise wemera kuki utajijinganyije wumvaga nta ari Imana imukuzaniye ku banyarwanda n'abandi babyeyi bose bakumva muri kano kanya ku ijwi ry'Amerika guhabwa umwana w'urukundo nk'uko ndamwita umwana w'urukundo n'urukundo rw'Imana rwamukuzaniye nk'uko bivuga ukamurera ukamukuza iyo nzira y'urukundo rwo kurera umwana utabyaye ariko ukamurera nk'uwawe na n'ubu ukavuga uti n'umwana wanjye nawe akaba kwita mama umwitwaza izihe nkoni kugira ngo iyo nzira muyinyuremo neza Shazali ya mukanduti uri umubyeyi mwiza ababyeyi nkamwe yo mbonye akanya ko kubavugisha no ku ijwi rya Amerika ndabashima ku mugaragaro
ndishimye cyane kuba nange nkumvise njya mbumva inshuro nyinshi inshuro nyinshi mu gitondo fungura radiyo nkabyumva ariko bikaba nomero kuzifata byajyana na niye nibyo kwavuga ngo ndi ngata ndabishakisha nomero ngazibona nzabahamagara mbabwire
yego
ko nange yavuga ati wowe nigeze gufata urupapuro yandikira Imana ayibwira ati Mana wambara inkono mu muryango wanjye nubwo batandera nk'uko yandera wenda zagenda nkababona nigarukira hano ariko nabona mu muryango wanjye nuko ndabaye cyane kwandikira Imana isaba ngo nzabone ababyeyi nubwo ntababona yavuga ngo ngende ntabwo ngo nubwo ntabwo nakomera ko njyana ngo kuko ngo bashobora kutandera nk'uko wanjye kikifuza kwa kigira keshi akahora barota buri gihe yavuga ngo yamurose nkubwira imisengesho umusengero umusabire kubabwe niba ari iby'Imana wenda twemere ko wenda atari wapfuye ari umwe
nkunda kubivuga hano mu kiganiro ni nako kwemera kwanjye ngenderaho igihe cyose tutarabona umurambo we nemera ko umuntu aba akiriho kubera ko hari abantu bamwe batubwiraga yuko bapfuye abana bazi ko ababyeyi babo bapfuye tugashakisha twagira Imana hano kuri Amerika tukabona abo bantu bariho urumva rero
ukora igikorwa cyiza cy'urukundo ndagushimiye cyane njya mbyumva njya nkurikirana buri gihe nkumva ababyeyi bahuye n'abana bahuye n'ababyeyi bahana bahuye na famiye ariko kwitanga ugira ubigiramo buri gihe nawe uri kubaho
murakoze cyane n'ibindi mwebwe mumpa imbaraga zo kubakorera
imana igira gukomezamo gufashe baboneke zo kuba wabigizemo uruhare n'umuhate
murakoze cyane n'imwebwe mudufasha kugira ngo ikino gikorwa n'iki gikorwa cy'Imana gishobore gukomeza ndagushimiye cyane kuba nagutunguye ukemera kuza muri kino kiganiro umwana wawe Chantal yarampaye nimero yawe ati umuhamagare ibindi ntakubwiye arabikwibwirira kandi uramfashije ndakomeza negeranya amakuru kugira ngo turebe hamwe twese uko twamufasha Imana ibishatse na simu byara dushobora kuzamubona nasabye abantu bose bumva ijwi rya Amerika ko umuntu wakwiyumva akibuka ko icyo gihe akumva ko 95 yabyaye umwana akamujyana n'umukobwa waje gufungirwa muri gereza nkuru ya Kigali 1930 uwo nguwo nawe yamenya yuko afite umwana w'umukobwa w'inkumi mwiza akamenya yuko yitwa Chantal wa Mahoro ari hano mu kiganiro agasaro kaburanga katunyuro kugira ngo tubahuje ndetse tukanabahuza n'umubyeyi wa mureze ari wowe Cesar ya mukandutiye kandi nkwifurije nabo kugira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane unyereze message ubone numero zawe amandi bakuru nzamenye nzakubwira.
Agasaro kaburanga
turacyakora iperereza ryimbitse kugira ngo tumenye koko niba nyina wa Chantal wa Mahoro yarafungiwe muri gereza nkuru ya Kigali 1930 niba yarafunguwe nkuko umukobwa we abivuga niba se yaraguye muri gereza nkuko Cesar yamukandutiye yabitubwiye Minaloc yajyanaga abana bari bafite ababyeyi muri gereza nayo izadufasha kumenya urutonde rwabo babyeyi ahari amakuru hose tuzahagera.
Shaka gasaro kawe mukakabona
mazerero
shaka gasaro kawe mukakabona
wikiki ntegeye
shaka gasaro kawe mukakabona
shaka gasaro kawe
undi mwana ushaka umubyeyi we ni Dukuzumuremyi Esperance aravuga ko yatandukanye n'umubyeyi we Nyirandorimana Priscille atigeze amenya amaze gutandukana n'umugabo we Sebagabe Edi atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Kavumu umudugudu wa Mukoni.
Bashaka kurangisha umubyeyi wanjye mama wanjye.
Mwabudaniye hehe kandi ryari?
Twari tukira abana atandukana na papa tukiri bato, papa tujyana kurererwa kwa nyogokuru, ubwo ntago twigeze tumubona ntituzi n'isura ye.
Ubwo hari muhe mwaka?
Bashaka kuba baratandukanye mu 1987.
Mama wawe yitwa nde?
Yitwa Nyirandorimana Priscille.
Papa wawe?
Yitwa Sebagabe Eli.
Abatuye aho ngaho i Nyanza nawe?
Oya, papa wanjye bari batuye i Kigali, papa wanjye yaje gupfa.
Oh.
Apfa tukiri batoya ntabwo twigeze tubasha kumubaza mama.
Nta bandi bavandimwe yari afite mwarezwe nande?
Twarezwe na nyogokuru na sogokuru ariko yari afite n'abavandimwe.
Ari abo bavandimwe se cyangwa se ari abo ba nyogokuru na sogokuru babareze nta wigeze abavunguriraho ngo ababwire aho mama wawe yaba yaragiye?
Mama wacu ngo bari barahuriye i Kigali. Nabo ntabwo bari bazahafu baratubwiraga ngo avuka mu cyahoze ari Ruhengeri.
Abavandimwe ba Sebagabe wibuka amazina ninde nande?
Barahari bo, hari ba Ndamye Umugaba Jafeti, hari ba Banzaka Mwita Manasi, bo bariho abavandimwe.
Nkiri mutoya ntabwo yajyaga aza kugusura?
Yarazaga kudusura papa, niho yatahaga. Twari tukiri batoya kuko we yakoraga i Kigali yazaga rimwe na rimwe mu cyaro.
Ukabona bakunze nk'abana yabyaye?
Yaradukundaga nk'abana yabyaye.
Ntabwo yigeze na rimwe abavunguriraho ngo ababwire ati mama wanyu ni kanaka?
Kuko kumenya n'amazina ye twayamenye tugiye gukora ikizamini cyo muri primaire mu wa gatandatu.
Mama wawe yakomokaga mu Ruhengeri, papa agakomoka ku Gikongoro?
Ku Gikongoro.
Papa wawe yakoraga iki i Kigali?
Abanje gukora mu ruganda rw'isukari rw'Ikabuye, ubundi aza yapfuye yarakoraga muri Majerwa.
Ntabwo hazabura umuntu bakoranye uzatubwira ko azi neza umugore babyaranye.
Ariko hari amakuru twaje kumenya ko bamaze gutandukana. Yagiye kubana na mukuru we witwa Nyirakamane Merita wari utuye mu Gatenga.
Yego.
Nyuma rero umuntu waduhaye amakuru yaratubwiye ngo nyuma y'intambara yasubiye kumureba asanga haba abandi bantu. Amubabajije baramuyoberwa.
Abantu bari batuye mu Gatenga mbere ya 1994 waba yamenye uwo muntu. Umukobwa wari uhatuye witwa Nyirakamana Emerita waje gusangwa na murumuna witwa Nyirandorimana Priscilla aje kumusura bagatura na akatura ubwo nawe yaza duha makuru mbese mu ruganda rw'ikawa papa wawe icyo yahakoraga nyirizina wigeze ukimenya
ntago nakimenye
hari abandi bavandimwe ufite
ndamufite yitwa Mushimiye Imana Angelique
none dukuze umuremyi Esperance wambwiye yuko wize binake byatumye ujya gushaka makuru ya mama wawe kubera ko bahara makuru no kwishyura bagutuma ukajya gushakisha nayo kugira ngo ushobore kuyabaha nta kintu kindi wamenye utabashije kumbwira
nta kintu namenye gusa atandukana na papa yajyanye na murumuna wacu batubwiye ko yitwaga Marigo yamujyanye ari uruhinja ubwo nawe baraburanye
Marigo nawe ntagakuruke uze
ntagakuruke
ntari ndi zina waba wibuka
nekada batubwiraga Marigo gusa
mbwira nk'umwana w'umukobwa gukuru udafite uwo ujya kugisha inama uwubwira icyo watekereje icyo ushaka kugeraho uwo mubyeyi wamubuze ku kigero kingana gite mu mikurire yawe
ewe ku kigero kiri hejuru kuko nagize igikomere kuko nta muntu nigeze nita mama n'uwo nyogokuru najyaga gutungura ngo mvuge ngo mama bikananira nyuma tukavuga ngo mama mukuru ubwo gukura nta mama byatubereye igikomere tubaho twumva nta muntu tugomba kwita mama
muri kano kanya niba mama wawe akumva n'iki kintu wamubwira
nimba mama wanjye yaba akiriho ikintu namubwira namubwira nti mama nubwo watandukanye na papa twe nta makosa twagukoreye nimba ukiriho wagira agati mukaza kutureba kuko turakwifuza tukakwereka n'abana kuko natwe twabashije kubyara byatubera ibyishimo kuri twebwe
dukuze umuremyi Esperance ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagushimira n'ubwizige no kuba warategereje igihe kirekire nk'uko wabimbwiraga ariko ukavuga uti nzakomeza ngushake mpaka tuvuganye ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe Priscilla Nyirandurimana aho yaba ari hose wamumenya wese niwadufasha kumugeraho waba yarakoranye na Sebagabe Edi baba barakoranye mu ruganda rw'isukari rwa Kabuye cyangwa se barakoranye muri Majerwa i Kigali nyakugendera Sebagabe wamumenya yaturangira kumbukaga ku gikongoro ubwo rero waba yaramumenye akamenya ko yabyaranye n'umukobwa wa ndetse waje no kubana wakoraga mu kigo cy'imfubyi tutazi cyari cyo twaga Nyirandurimana Priscilla we akomoka mu Ruhengeri akaba yarafite na murumuna we witwa Nyira Habimana Emerita baje kubana mu Gatsata niyo makuru nashoboye gukusanya muri kino kiganiro Agasoro Kaburaga nganira na Esperance dukuze umuremyi n'umwe mu bakobwa be waje ahagarariye mukuru we Mushimiye Imana n'undi murumuna we ataza amazina ariko azi Marigo gusa mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ndabatabaje ndabasabye mu dufashe dufashe bano bana b'imfubyi kubabonera umubyeyi Esperance ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ine yavuye iwabo ahitwa Imasoro ya Rutongo agenda ajyanye n'abandi ahunze agana muri Zaire ababyeyi be yabasize inyuma mu Rwanda yari kumwe na se wabo Francois Munyeragwe utarabashije gukomeza urugendo Nsengiyumva Théogène wagarutse mu Rwanda agashyirwa mu kigo cy'imfubyi akaza kubona ababyeyi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka kudetanyira abahitwa izi wari umugore wa se wabo Munyeragwe atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kamatamu umudugudu wa Cyeyere
ikiganiro nashakishaga witwa Koleta
Koleta ni muntu ki ushakisha
Koleta ashakisha ni mama wacu yashakanye na data wacu umugore wabyaranye abana babiri ariko nkaba nibuka umwe umukobwa w'imfura yiwe muri kumwe twari kumwe aza gushaka undi muntu w'umugabo wo kimasaro nkuko nabyanditse muri message akaba afite baramube na baramukazi biwe ariko tukaba tumukeneye kuko tumufite nk'umukazana dufite nka mama wacu baramwe bafite nka muramu wabo abandi bafite nka muramukazi wabo imitungo ye turacyayifite turamutegereje nk'umuntu utarazimiye kuko tutazirengero ryiwe ariko umugabo wiwe tuzirengero rye kuko yaguye umwuka w'abazima iguma ariko imitungo ye turayifite hano ijabana mu karere ka Gasabo niyo mpamvu turi kumushakisha kugira ngo byiza abaye ahari yaza agahura n'umuryango yashatsemo umuryango yaturutsemo ingeri urahari afite bakuru be afite basaza be aho yaturutse tumubonye ibyo bari byishimo kuri twebwe
yego reka tugende buhoro rero urambwira ko yitwa Koleta iryo ni izina rya batisimu izina ry'inyirizina ni irihe
izina ry'inyirizina buriya ko nanditse n'umwirondoro nk'umwana yarabereye marene nabwo ni yarabereye mama wacu iryo nanditse kuri abaruwa kuko njye nari muto umugabo we ariwe pare wanjye ariko amazina ya Koleta nari inyanzi na parona munyazi faransi ko muzi ari pare wanjye urumva niba ababyeyi banjye bambyara nara wabajije amazina ya Koleta kuko utane niryo nari nzi n'abana bashiki banjye ngo ni n'abana ba Koleta nari inyanzi
ndabona mu ibaruwa yawe waranditse yuko yitwa Nyirabahizi yego none se Nyirabahizi Koleta ndagira ngo numve icyo mwapfanaga neza nuhuwa ko umugabo we yari pare wawe
twavuye mu Rwanda turi kumwe twerekeza muri Congo muri Zaire urumva twaciye za Kirenge tuva Kirenge tukomeza Gitarama tugera muri Zaire Igoma niho munyera Bufaranswa yitabiye Imana tumusikira ku muhanda bisanzwe nkuko intambara imeze nabi nyine turakomeza turagenda umwana w'umukobwa barakomezanya umwana w'umuhungu yari afite muto tumujyana muri kuru wa ruje n'izina ry'imito ryiruka uwo mwana w'umukobwa ariko tugeze Katare yaje gushakana n'undi mugabo uvuka mu Masororo muri Rurindo
yego
amazina ye papa niwe wayambwiye kuko mama wanjye agiye kumushyingira bamushyingira uwo mugabo
nduzi waranditse yuko mwamushyingiye witwa Gakumba yego
wo muri Masoro mama w'ubwanjye aramuherekeje ubwo rero turamutegereje twaramuzi ariko tutamushyinguye dufite icyizere ko azaboneka
nta muntu wigeze ababwira aturuka muri Congo ngo ataha agaruke mu Rwanda ababwira ati Gakumba naramurabutswe ndetse n'umugore we Nyirabahizi naramubonye
oya nta muntu wigeze nabitubwire biheruka tukiri kumwe bamushyingira
ndagira ngo nkubaze Nsengiyumva uyu mwana wa Maria n'umwe mu bana ba Munyeragwe wasigaye we amakuru ye murayazi
ntayo tuzi kuko yasigaranye na nyina kandi makuru tuzi habi n'ubu sindasezana pe mu rukiko none muri papadiri ngomba guhindura pare kuko ndi kubaho namusize ariko Marene ngore wa pare mubonye byaba byiza baramube Gasasira Gaspari we papa wanjye Sekamana Innocent yari murumuna wa papa mukiri wacu Mukarunda yarapfuye ariko Mariana Mukabaziga aracyariho baramutegereje pe tumubonye n'ishimwe mu muryango wacu
urimo urambwira yuko na n'ubu utegereje gushyingirwa mu imbere y'Imana mu Kiliziya uko bikorwa nyine ugomba gutanga wakubyaye muri batisimu utamufite ugomba gushaka uguhagararira na n'uburambwira uti ntabwo ndabihindura ndacyategereje none se njye umvaragira ngo nkubaze urambwira ko wahunze ufite imyaka 14 hari n'abo batuye abahungaga ari impinja mwagiye muhaza kuri Aruje hari n'abahungaga ari bitamba mbuga abandi ari ibisekera mwanje wowe wari umaze kuba ka uhungu ka gasore ka gashibutse ariko wari ukiri umwana tubwire hano mu kiganiro gasoro kaburaga mbangira ngo nunze ibintu bamwe batamenye mutubwira babinyuzemo kugira ngo nukumva yenda zatekereze nta hazabura wakurabutswe n'uwarabutse mu nyeragwe n'uwarabutswe uyu umumarene wawe ushakisha nyirabahizi koleta cyangwa se gakumba bose bakomoka aho ngaho irutongo hahoze hitwa amasoro kera. Nagira ngo umbwire icyo nshaka kukubaza nk'umwana, iyo nzira wanyuze muva iwanyu masoro ukagenda uhunga ukagenda usiga bamwe mu muryango ku nzira ugakomeza ukagenda guhunga bimera biti uri umwana, ikintu wibuka cy'iyo nzira ndende ni iki?
Kuko narahunze ngira ngo muri ababyeyi banjye nanjye tuza guhura nyuma ngarutse mu Rwanda. Narahunze turahungana tuva za Gitete y'indi tugeze muri Congo turongera turaburana mba nk'imfubyi ko mu Rwanda nanjye naje nk'imfubyi.
Yego.
Ariko ngize amahirwe ngeze mu Rwanda abantu bakoraga muri Croix Rouge muri Oxfam barambwira bati bakoraga muri Union de Sesa Frontiere barambwira bati iwanyu wariho papa wawe arahari twaramubonye na mukuru wawe arahari na mama wawe arahari nza mu buryo bw'imfubyi gusa ikintu kima cyiza cyane ni uko kuriya kuba imfubyi si ikintu cyiza nta kintu cyiza nko kuba wakumva ngo hari intambara runaka kuba mu mutekano ni ikintu cyiza cyane kuko nabaye imfubyi ndababara cyane bihagije ariko Imana iza kunkorera ibitangaza ngira ngo ari umuri wacu. Niyo mpamvu rero ko nabonye iwacu nubwo ngomba kuba ngo niba mbonye inzira runaka igomba kuba yanacamo nkashakisha n'ubundi n'abandi bacu byaba byiza cyane baramutse babonetse inzira naciyemo nayiciyemo maze igihe kitari nkwandikira mbabarira
ubutumwa bwawe narabubonye. Nuko nkunda kubivuga muzajye munga ya gutinda ariko ntimukangaye guhera, nabikoze rero ndaguhamagara kugira ngo tuganire. Wumvise abandi bana benshi b'imfubyi nkawe, wari imfubyi igihe bari batarakubonera ababyeyi, hari benshi banyura hano mu kiganiro, hari na benshi bamaze kumva batambutse mbere yawe basaba bashaka kumenya ababyeyi babo. Abana b'imfubyi ni benshi, tuba turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo barakumva. Nawe wanyuze muri icyo kintu cy'ubupfubyi wumva uko bimera, unyura muri icyo kintu cy'ubuhungiro wumva uko bimera. Hari imfubyi nyinshi wasize aho muri Congo, hari na n'ubu abakihari babuze aho bagana batazi aho bakwerekeza. Nk'umuntu ukumva uri muri Congo umbwiye yuko wagarukanye na Croix Rouge igihe leta y'u Rwanda yashoboraga kukugiraho itahana mu gihugu, abasigaye inyuma bakumva babwira urwo Rwanda wasanze babwira uko rumeze, uravuga ko igihugu kirimo amahoro ariko gitanga ituze. Ikiganiro gasoro kaburaga kibereho kugira ngo abantu bacyumve kandi kibahe kwizera. Urwo Rwanda wasanze rubabwira abo ngabo bakiri hirya no hino bakeneye kurumenya.
Ntababeshye mbabwije ukuri, niba muri Congo nabagaho bita itongo, ariko itongo baravuga ngo iyo zigoma umwana uri kumwe n'umubyeyi barabatandukanya, umwana agacanga umubyeyi agacanga, kuko nabisanze kuko naje nk'imfubyi nageze goma baranyubaha baranjyana abanyana mu gihugu cy'imfubyi baranyakira mfatamo n'umwanya mu mukuru w'izindi mfubyi bantu ngoma n'amafirimbi ngera mu Rwanda. Ubu tuvugana u Rwanda batekanye rufite amahoro rw'umugabo wubatse, mfite abana batatu, umwana wanjye mukuru w'imfura yanjye ari iseminari agiye kuba umupadiri mu gihe kizaza, umukurikira arakora akazi runaka ka mekanike, ubucura bwanjye mfite abana batatu nawe arakora akazi k'ubutekinisiye mu nganda ziri mu Rwanda iwacu aho ngaho, ije abantu nkubwira duhagaze mu karere ka Gasabo.
Yego, niho hari icyanya cy'inganda kinini. Yego,
cy'inganda ijabana rwose. Nabwira ngo abantu bari hanze baba mu Rwanda bameze gutya na gutya, nibatanye baze mu Rwanda ni amahoro. Mu Rwanda tumeze neza, turatekanye, tukajya tukaryama nta kibazo dufite, imirimo irahari yo gukora, turakora tukiteza imbere, niba ndi kuvuga ngo kana kadutegereje imitungo yose racyahari ntawayisabuye ko twaje tubona ibintu byose mu Rwanda ngo barabigabanye ntacyo tuzagenda dusanga oya byo ni ukubeshya mu Rwanda ni amahoro umuntu uri hanze wese natahe ibintu mu Rwanda by'ibirahari nta kibazo niba umuntu tumufite akaba hari akaba nyumva kuri radio tubona kuri televiziyo natahe aze mu Rwanda nta kibazo dufite mu Rwanda wacu ni amahoro turatuye turatekanye turakora twiteza imbere umutekano ni wose
Sengiyumva ndagushimiye cyane ro kuba waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ubwo butumwa utanze burumvikana ngaho kwa arategereje nanone igihe kirekire ukwiye kubishimirwa nkwifurije amahoro y'Imana komera
murakoze cyane Imana ibafashe mukomeze mutushakishirize Imana w'umugisha
agasoro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri isanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka wa 1992 muri 1994 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari muri secteur ya Nyamirama nyuma ya genocide hari hasigaye umwana umwe gusa rukumbi witwa Musabyimana abandi barihe Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke ngo hayikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ikinganyo muri iki kiganiro nanagikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye ntagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo.
Abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute?
Abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye ni umuryango wanjye ubwo twaburanye mperekana kubonana nabo muri 1992 nari umusirikare
yego
urumva nari ndi mu kazi bigeze 1994 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba ubwo 1994 bihabaye yaho genocide ndahunga mpungira muri Congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Congo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze umpa amakuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje nsubira mu gisirikare njya muri Congo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe mbura amakuru ariko noneho aho mmaze kuzajya numvira agasaro kabuze ndavuga nti uko bizagenda ndagumye ndategereza kumva abandi barabona babo ndavuga nange ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagira uwo mbona nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka
ababyeyi bawe uwo muryango wawe warutuye hehe kuba mutandukanye muri 1992 1994 kaziramo ariko se bari batuye hehe
ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo mama akitwa Mukandori Konsesi bari dutuye ubu iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari segiteri Nyamirama ubwo ni perefegitura ya Kibungo we yabaye intara y'iburasirazuba twavuga indimi turi abana twarangwaga indimi turi abana barindwi yaba ntahuti 1995 urumva ko nagiye Congo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda itasubira mu kazi ariko ntahasanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka 1994 kuko umuntu yihisha bukwe nabo nta makuru nabo bashika afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye
abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari hakurya yari yitwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari inkambi ngari yarimo Abanyarwanda abantu benshi bahunze rero bavuye muri ako gace abatarashoboye kumanuka bagana za Bugesera bihindiye hakurya aho ngaho bajya muri Tanzania umuntu waba warahungiye muri Tanzania muri 1994 wari utuye Kayonza muri secteur ya Rugarama akamenya umusaza wari uhatuye Karemera n'umufasha we Mukandori abo bazatubwira abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko bakurikirana.
Harimo wankurikiraga witwaga Muvunyi, akaba n'umwe wankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse, akaba umukobwa wazagamo wa gatanu nawe wa kane gutyo witwaga Uwimana, akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga, akabaho n'undi mukobwa witwaga Musabyimana. Ubwo mukuru wa mushiki wanjye ariwe mukuru we we yarapfuye ndamushyingura, yapfuye bibiri na kabiri na gatanu na karindwi aramushyingura yitaga Nyiramatabaro.
Yego,
nagerageje kujya muri izo nkambi, nagiyeyo pe nagiye Benako nshakisha amakuru ngura umuntu n'amakuru Benako Garumasiho habaga burya abantu bavuye Abarundi, ariko hari n'abandi bantu bavuye mu karere ahahoze ari za Murambi, ariko ahahoze ari perefegitura ya Byumba.
Yego,
bumva kubera ko baturaga bari komine, ntago Kayonza ari ukwayo, Rukari ari ukwayo, bira aribo bari Benako, aribo bageze n'aho bageze barabimura babajyana aho bita Musoro. Hari n'abandi bantu bari barahinze mu mashyamba,
yego,
banyura mu Kagera barambuka Kagera, aribo bagiye za Cabarisa Isharabwe, naho nakoresha yuko nshoboye nkoresha za Croix Rouge zabaga mu nkambi itegiye zitakisha abantu babuze, ndashibora mburamo umuntu no mu guhunguka nta n'umwe wigeze uhunguka. Ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye, ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye, nangwa se kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abankurikira bakuze, ntabwo baje byibuze umwe barabapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushira, ariko umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse
urabivuze ntabapfira gushira. Nicyo kintu nkunda kubwira abaje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga, mbakomeza ariko atari kubakomeza gusa, mbasaba kwizera tugendeye no kuri uwo mugani wa Kinyarwanda, bidufasha gukomeza gushaka kugeza igihe tuvuze ko ntawe tubonye, ariko igihe cyose umuntu tutaramubona tutarabona ikigaragaza yuko atakiriho, ntabwo ducika intege. Niyo mpamvu kenshi na kenshi birangora iyo ngomba kubwira umuntu waje ashakuwe nkamuha amakuru mubwira ko nasanze ko atakiriho, biramvuna, ariko nabyo biba ari byiza kubera ko bituma umuntu ashobora gutangira icyunamo cye agasezera kuwe azi neza ko atakiriho agatangira ubundi buzima. None rero wowe Jean Paul Turikumana wagiye Benako, ntaho utagiye, wari uhari bagaruka muri zo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda, ntabwo bagarutse, ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'Inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo, nabonye bajya ruguru, nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo, nta wahavuye, nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe, nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona, nuko yenda abantu batavuga, ariko nta kintu cyabaye kitabonywe, nta muntu wakubwiye aho ngaho Inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe.
Yayo hari n'abatwari duturanye bo muri famiye, n'ubu n'ejo nakuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inyito za Gacaca, nta wigeze avuga ati nabonye ko hari unata bapfa, nukuvuga nta makuru namwe mfite. Nabo bahungutse bavuye Karagwe, bavuye Benako, hari n'abagiye bapfa Kongo, wenda bavuye bati wenda hari abacaga mu Bugesera bagira mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu, nta makuru nta muntu n'umwe wigeze umpa amakuru ati umuryango wanyu nango ko ari unaka hari unaka nabonye yakuye angana n'iwanyu. Oya, nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye, hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye, ndavuga wa papa wawe?
Nkawe Paruta nawe ni mushiki wanjye, uwo nguwo wari mukuru wanjye yarapfuye, kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze ampamvuga namubaza yuko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga kukwe, nawe nta makuru.
Bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi baraye Rubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe, amatati niko amera, mutandukana ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko untu w'inyamirama na nubu wari wagira icyo kugira bose bakubwira ko batabizi
uko ariko kuri arimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hari abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiri uko bagituye ahahoze ari setoria Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 1994 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi kumana ibya bitaravuzwe mu gihe cy'agacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse ndakanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse he bajyaje za Bugesera uwamenya amakuru yadufasha kaduhana ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nababwira ko urumba imyaka ngezemo ndakuze na nashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndahondera abana abuzu kureba barabategereje abatababere banyirashenge na base babo barabategereje baza batabona ku muryango ariko urumva si ndi papa nk'i mama ndi umupfakazi benshi yaranshariye
komera umuryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasaro kaburaga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona
hawe intwari nkawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kuri cya kiganiro cyawe kandi buri gihe icyo ari cyo cyose nanjye inkunga wanyoneraho niteguye kwitanga ishoboka yayo yose naba nshoboka
urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'Imana
nawe urahorana
ikiganiro cy'umunsi hano tugisoreje mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 3 4 6 nongerenye subiremo 001 2 0 7 3 4 6 naho utaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.